Namai tera kukuhia he mahara e hoa mae e aha te nei hanga e tera u e pae tirohia mai ra aku peo e Tenei ka tū toko kai te garu Whakake o e te rei Tau pōko te ritei Taku kere kaurama I te rangi kari roa kutaonga I a te hana mai I tawhite tū tata nongati Pātua whakarongo mai ra e koro e Tongariro i te puke ronaki Te uruki te whenua i mahue Matayu te tirao Te taniwha me i hure hia iho E au ana taku moe ki taku mā kau te pā.